It's Bob Maneke.
AM Records.
Nikisema nitakufa kisa mapenzi, Mungu nitamkosea, mana labda ninaufa, kuna mwenzangu nyumba inamdondokea. Minajua sina thamani kwako, tanikumbuka nishatenda wema. Minakwenda zangu, tanikumbuka. Pole sana moyo mwayawe, najua amekumiza, ila yupo Mungu babae, najua talipiza. Pole sana moyo mwaya, najua amekumiza, ila yupo Mungu baba, najua talipiza. Aleluya, aleluya, sina thamani kwako, aleluya, aleluya, mana wengi hani wako, aleluya, aleluya, sina thamani kwako, aleluya, aleluya, mana wengi hani wako.
Mana kweli mapenzi yanaliliwa, niliachaga drama na ujana, yaliyazaga enzi, nikanenaga na nafsi, acha nivumilie. Jamani, mapenzi yamekuwa hadithi, acha nisimulie. Pole sana moyo we,